shepherd sings.
Son of the P.A. give me that
from the invitation for Israel. The mission, beauty, and the sword one.
Ndiwa Dalizo, mwana wangu my baby. Ngale Dalizo, I'll never leave you lonely. I'll never leave you lonely. My baby, ungale Dalizo. Yeah.
Umele uku na nivampiri vochitika. Muno muziko nivampiri vochitika. Pempe yanga nifuna ungale munga edika lungu. Pempe yanga nifuna ungale munga tangote. Nineni kukonda mwana wanga. Nifuna ungale Dalizo kumandula kulineo.
Ndiwa Dalizo, mwana wangu my baby. Ungale Dalizo, I'll never leave you lonely. I'll never leave you lonely. Ndiwa Dalizo, mwana wangu my baby. Ungale Dalizo.
Kuzi sumba pino mwana wanga. Pasa ule mumakano. Tingo siku ni uvunta. Mwana wanga chenjela. Ungala kuite pachano ni umoyo. Ona pena figa na pena figa bama iwako.
Mvera nikamozi mwana wanga.
Ndiwa Dalizo, mwana wangu my baby. Ungale Dalizo, I'll never leave you lonely. I'll never leave you lonely. Ndiwe Dalizo, mwana wangu my baby. Ungale Dalizo.
I wish da 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 da.
Original Chikande Sekero Asia Taibizo Taita Wamene Vanessa
Thanks Adam Nicholas
and the Loveness. See you.
It's another PUT Records production. You learn this.